Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko kandi maze kubimenyera ni kuwa gatandatu wa munsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru, ibitekerezo cyangwa ikindi mwifuza gusangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika, cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ariko nanone kuko ari weekend tukanyuzamo tukabumvisha n'utuziki dukunzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere kuri mfata ni abahanzi Charly na Nina, hanyuma mukanya tugaruke twakira ibitekerezo byanyu.
This is a dance session. Eliakis music.
Uri mwiza, uri kirenga, mazame singureba mazigiye nkugenzura. Uyu musire kamivuge kwari wowe shaka. Uyu musire kamikubwire ko anwayo mutima. Baby ntundize, oh ntushavuze. Emeru teri na musanga, kuko nanyeje ngusanga.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Iyo ni indirimbo mfata ni abahanzi b'abanyarwandakazi Charly na Nina. Kiganiro rero ni muri isanga kuwa gatandatu umunsi tubahurubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho cyangwa se amakuru yaho mutuye. Tunabibutsa ko uyu munsi aribwo haza gukinwa umukino wa nyuma w'irushanwa rya UEFA Champions League rihuza amakipe akomeye ku mugabane w'u Burayi. Ni umukino uza gukinwa uyu munsi mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Ni umukino uza guhuza ku nshuro ya mbere amakipe abiri yo mu gihugu cy'Ubwongereza ariyo Liverpool na Tottenham Hotspur. Kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika, Obed Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Okay.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Icyo nifuza kubagezaho, njye mbere na mbere ndashimira Ijwi rya Amerika ku biganiro mugenda muduha bya buri munsi.
Urakoze.
None ndangwe
telefoni yawe irimo iracikagurika, Obed.
Wenda najya mbasabe.
Yego.
Wenda mukatumirira nk'umuminisitiri ushinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, tukajya wenda nk'ibibazo twamubaza.
Nk'iby'ingenzi wifuza ko yatangaho umucyo ni nk'ibihe?
Hari nkanjye umunyeshuri ariko bitewe n'ishimi niga niba akawutinye mashini twigiraho mashini za
Obedi
Karame.
Biratugora kukumva neza. Waruvuze ko wiga ibaruramibare
accounting.
Hanyuma mugahura n'ikibazo cy'uko mudafite amamashini akora iki?
Harimo ukuntu informasiyo ziba zitwaje imbere yanjye. Bamwe na bamwe barangiza nta mashini bazi. Kandi mu by'ukuri ugasanga wenda nko mu kazi bakora ka buri munsi bakenera kuba bakoresha mashini. Rero nkanjye wenda mvuga ati nanjye kugira ngo ntazahura n'icyo kibazo cyo kurangiza nta mashini nzi, bakamudutumira wenda tukamubaza icyo kibazo ko bajya bazitugezaho. Ndumva ari icyo kibazo ufite.
Urakoze Obedi kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo byawe. Ubwo nk'uko bivuze tuzagerageza tugushakire minisitiri ufite uburezi mu nshingano ze, niba kandi atwumva ubwo butumire turabubahaye, ariko natwe tuzagerageza tubegere turebe niba bakwemera kuza mu kiganiro kugira ngo basubize bimwe mu bibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nka Obedi bafite. Murakoze cyane Obedi, ugire wikendi nziza.
Yego namwe murakoze cyane.
Yego, reka dufate na Joseph Wirwe.
Eda.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara hagati Ngozi mu Burundi.
Namahoro.
Yego namahoro, turashimye kweli.
Mbe Ngozi mwebwe muratwumva?
Ngozi turakurikira gatanu kuri gatanu kweli.
Ni byiza cyane.
Namwe ni byiza.
Nicyo wifuza kutugezaho ni iki?
Nashaka ndabe ukuntu ntanga igitekerezo kwijya finali ya Champions League idakuba atatu.
Mukanya ihuza Liverpool na Tottenham. Yego.
Tottenham.
Ngaho.
Ndibaza ni ku nshuro ya mbere finali girire ihuza amakipe mu Bwongereza kari abiri.
Yego.
Ngerageze n'ukuntu zagiye zirahura zigenda zirakuranamo izo zagiye zirahuranamo no muri kimwe cya kane. Nka Liverpool ikuramo Barcelona byabaye ibintu bitangaje cyane.
Bitsinze ibitego bine byose kubusa.
Bine kubusa na Tottenham ikuramo Ajax nazo byabaye bitangaje n'abantu batari gupfa yanamenye. Ku ntoje ngira ntanga amahirwe kweri ngerageje n'umuntu nyine akunze kureba football. Nagomba amahirwe Tottenham.
niyo urimo guha amahirwe menshi.
Ndiko nta amahirwe menshi kweli natake narayibonye kandi na ba Eric ni baradakuba bagarutse kandi mu ubushize bari banini.
Hari Ken yaramaze igihe ari mu mvune aheruka gukina umukino wa nyuma ubwo bakinaga n'ikipe ya Manchester City. Ariko nanone Firmino Rutahizamu nawe w'ikipe ya Liverpool nawe aragaruka muri uyu mukino biza guha amahirwe ikipe ya Liverpool nayo.
Ndabizi byose. Ariko nahaye amahirwe cyo kina mu kweri gikombira cyangwa kudazitwara byakunda.
Ego bakunze kuvuga ngo no gutegereza ifirimbi ya nyuma tukareba ikipe iza kwegukana icyo gikombe. Liverpool iramutse igitsinze byabibaye ku nshuro ya gatanu hanyuma mu gihe ikipe ya Tottenham itsinze bwaba aribwo bwa mbere mu mateka yayo. Urakoze cyane Joseph, kandi dusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho Ingozi. Mwebwe mufite amahirwe yo kutwumva, abandi ntago batwumva.
Ingozi turabakurikira ku heri gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane, badusuhurize bose.
Ego nami ndabashuhuza. Urakoze.
Urakoze cyane, wikendi nziza. Kuri telefoni dufite na Louis Michel Wirweneza. Twebwe ni mwaramutse, nk'uko bivuze ubu turi ku isaha ine ya hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saha enye. Muri hafi kujya mu buriri.
Egada, usimo bakamwe bita kiberinka, urumwe rwandu bakaze.
Kiberinka karakuryamisha neza.
Kano kazi bakitwa kiberinka ubutagakurikira neza igihe cy'umugoroba. Ubu ngubu nyine imvura iragabanutse nyine, hari imvura bambe hari izuba ryiza cyane. Irimo n'ibicu ariko ugasanga ririmo nyine rirava, ntabwo rirame mu mutwe. Ubu ni byiza nyine. Mbega ni ukuvuga ngo imvura niyo ituma ntabwo byakabije cyane, ariko nta kintu byishe ahubwo ndetse nk'uko nene sabye Imana mu ntangiriro z'umwaka mvuga nti ibyatubayeho umwaka uze ntibizongere vrema ubu rwose. Yego ntabwo habuze akantu gake akabamo, ntabwo ariko byabaye nk'ubushize nyine, ubu rwose byararyoshye. Nubwo imvura itaguye ari nyinshi, ubu ngubu imyaka ireza, abantu barimo barasarura ibintu n'umunani.
Uri mu bisubizo.
Mes, ya tujye dukigera, tujye mu kwezi kwa gatatu n'ukwa karindwi. Tuba turimo dusarura nyine dushyira mu nzu, mbega turagira tugane kumuganura.
Ni byiza cyane.
Kurya rero nyine abantu tuba dutangiye kurya ibyo twakoze abakora.
Ibyo ni byiza cyane.
Hari inkuru irimo kwirukana, ndagira ngo ni ku isi yose. Hari icyogajuru ngo kigiye kuzamuka cyerekeza hariya mu kirere, kigiye kuriya planete iba ari Mars iba ari iyihe. Icyo cyogajuru ngo kiragiye ndetse n'amatsiko masa. Iyo planete mu igiye guturwa niko ye. Bariya abahanga bihugu byateye imbere byajyaga bitubwira ngo kuri ziriya planete ngo nta mwuka uhaba, ngo nta buzima buhaba, ngo nta watu. Ibyo noneho bigenze bite? Ni ubuhanga burimo kugenda butera imbere. Umwuka bazawujyana kuri bazawubona kuri planete Terre bawujyaneyo. Ibyo bintu bimeze bite? Turagira ngo rwose mudusobanurire, abafite ayo matiko bose babikurikirane neza, barimo kumva ijwi rya Amerika. Urakoze Edi Rwema, igitondo cyiza.
Urakoze cyane. Ibyo cyifuzo cyawe tuzagushakira abahanga. Hari Abanyarwanda bakora mu kigo gishinzwe iby'ikirere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NASA, tuzagerageza tubashake babe bagerageza gutanga ibisobanuro kuri ibyo byogajuru. Urakoze cyane Louis Michel.
Murakoze namwe Edi Rwema, mukabaze mugire umunsi mwiza.
Reka tuguture akaririmbo Weekend Kashiba, ugire umunsi mwiza.
Urakoze cyane, ndagushimiye akazi maguruke nkabyine.
Mubya bariza 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 mubya bariza bariza. Is a queen, she banna run down king.
Kaze one kole mo mukolo. Ogwoku konga bakubi badansi yona jemuri. Gwebalunda munyumba sime mwechitule. Ulwarelo atari na kabina yole mufako. Mchidongo tu yakasha watari alemesa. Nevi simu nevi
nyumya kasia ngonderera berinji na eno kale njagala pesa bintu bya talking jayo sinea we can be baby girl just shake it, wind around and roll. Baby girl just shake it.
Everybody go, go, go. Every man I need a pretty girl, pretty girl, pretty girl. Everybody go, go, go. When you hear the sound, baby take your body, go, go. Every man I need a pretty girl, pretty girl, pretty girl. Oh, baby, why you fine like this? You're just a freak on the high. I hope you know the keys are there. And I hope say you love me.
Oh baby, no quarter, complete no money, no motima. Cause I'm an experience, it's so temutia. Yes, security commander, I'm up here temutia. I like the way you go down, go down. Baby, come we go down, go down. Trambo kenga we to kiri no we so see. Enjoy my body and I'm gonna show you fire. Kana kazanyo na kafuna mwe balua eh. We can be yeah. Right, we can be yeah. Just wind around and roll. Baby girl just shake it. Wind around and roll. Baby girl just shake it.
Iyo ni ndirimbo weekend ni umuhanzi w'umugandekazi Shiba ikaba itugeje kwisa 10:17 kwisa ha Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi hano i Washington DC ni saa 4:17 za mu gitondo kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ahuma wiriwe neza
mwiriwe etirwe ma
na mahoro
ni meza de Burundi cyane
yego Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Arma?
Ndashobora kukwiza impunzi z'Abarundi mu gihugu cya Tanzania na cyane cyane.
Yego ha makuru atugeraho nuko hashobora kuba haraye haba humvikanye amasasu mu nkambi ya Nduta.
Tukuri yakomeje makuru nange ndange nabibonye nijoro. Cyane ho nabibona neza amakuru yashikiraho. Tukuri birababaje cyane. Tugu nka Tanzania kirimishiramwe mpuzo makungu oni tukuri nanye kwa haongezi uye na saba ishiramwe mpuzo makungu oni kwa jasari kwa kucha Tanzania kisira hao zita genzu kwa baka kikura kutende kwa ma kilu huku viri mishiramwe mpuzo makungu oni kia katika kazi na mpuzo tukuri bila wawati chane jewe ndumwe liki huku ndimu kisana cha mtu muunda kukwezo kuri kuko nanje vila nejeje chane nanje rafugi kituwa vini nejeje umuri ya urebwezo nyanyakire nawe ga yo bikubere bigamba uri cyane kuba ni gihugu cya Tanzania bituri aho gufingira bari azira mvuze abarundi impunzi bisa gatika gakomeye ku isi mbega gahunzi kizifite zahunzi ziko zirabona iki ziko zirabona bavuga amarore kwenye kuba menshi hakuru sinibaza yuko igihugu cya Tanzania bikuri jewe kuba nuko nta n'ubushobozi nanye ndaganagira igihugu cya Tanzania nagisabira igihano ibihano byaruhasha kuko impunzi z'Abarundi zimwe mu Tanzania ziri mu munwe igihugu cya Tanzania nuko de Tanzania yafata ikibazo mu mutwe ariko nanone ntabyo ndiko ndabona ubu ngubu n'ukuri birabaje cyane nyakomeje amakuru drama jewe kubwanjye nk'umurundi birambabaje cyane
urakoze Aruma icyo kibazo natwe turimo kugerageza kumenya ukuri kw'ibyateye niba ari imirwano cyangwa se niba ari ibitero hanyuma tukaza kubibagezaho makuru yacu ta urakoze Aruma ibyo ni ibitekerezo byawe ariko nkuko nkubwiye natwe turaza kugerageza dushakishe ukuri kubyabaye hanyuma tubibageze mu makuru yacu ata
hanyuma ngatunagaruka kuri iki kibazo cy'aba senere n'abaguma bafatwa kandi mbore gato n'uyu mushikiranganje ariko ubutungane ga kwisubiraho kuvuga ku kibazo cy'ikinyago cy'imitungo y'aba bahunze by'ukuri n'ingingo twebwe tufata n'ukumenya ni iby'agahemo yindi gutyo ku kigamba by'ukuri ingingo barayifashe nta kundi ariko ubutungane buzokora kugira ngo wenda abantu bahunze nabo bafite imiryango bazitubumbura mbega imiryango izosigara ibahehe mukangara tete ariko nta kundi imvura iragwanya ko mwishe ukuri irahita ariko bazosiga tu ndakunda ubu uba hageze aho umunyagihugu avuga ijambo n'ukuri n'ukuri bari bava guhaguruka tukavuga ikibatsi umurundi nk'izi nk'aba bavandimwe bacu bahunze igihugu bakaba ariko batatuva ku mazu yabo batazi ukuntu ibibasanzega igihe ba bubu bari mu mashyamba ga kota mu ruhige zazituka ko abanyaga amatungo yabo ubutungu bari
urakoze Aruma kuri ibyo bitekerezo
bihagarika kugira ngo nabo bene igihugu nabo imiryango bihe guturakiranya kwa mishinga
urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Aruma kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza mu mujyi wa Bujumbura urakoze
murakoze cyane n'ikintu
la dijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Manishimwe wirwe neza uri hehe
Namahoro ngani ngozi turashimye
uratwumva neza
yego ndabumva neza ndabumva
ego icyo wifuza kutugezaho n'icyo uyu munsi Manishimwe
ndiwe uno munsi nashaka kubara mutakuru bwa mbere ndabafatishije kuri radiyo ya Amerika
nibyo
ema ni bwa mbere gusa kete ndabumva n'icyo nituriye
wicececeye
ewe ndabicececekera nk'abatega amatsedi gwema ewe na Thomas Kamirindi kete turabakunda gose
natwe turabakunda cyane
kandi urumva ko uno munsi mu Burundi mwaduhaye ijambo yahe Bujumbura ingozi tumara telefona kukumva bimeze neza cyane uno munsi mwabyitayeho kabisa mu mezi mugize neza
ni radiyo yanyu mujye muyisanzuraho
yego gusa icyo two kwishyura gatoya tebwe ino tubafitiye kujyana n'imisijyana kare n'ibice bitatu niho tubaronka kuri FM
yego
hama rero ni ukuri ikindi gihe muze muduhamagare kugira muri mu kiganiro dususuruke
ubwo ngubwo ndasaba mugenzi wanjye ukwakiriye kuri telefoni iyo nimero yawe ayifate hanyuma azayigeza kuri mugenzi wanjye Thomas Kamirindi utegura ikiganiro dususuruka hanyuma azaguhamagara
yego ndaragikunda cyane nkubwo yuko nukuri azamamagarenzo nzotashe abagenzi ndabasize batari bakeya nerukana kera cyane mu gihe wambwiye neza ibirwema
ndabikwemereye mu cyumweru gitaha Thomas Kamirindi azaguhamagara
nuko ndabashimiye cyane amahoro y'Imana abasange mugire ibihe byiza cyane tuzosubira Imana ibishatse
nawe Imana ikugirire neza kandi ugire weekend nziza
yego kandi nawe urundi turabakunda cyane naho kenshi tutabaronka ariko tuba tubumva ibiganiro buri kanya tuba turi ko tubamumviriza atangorane gatanu kuri gatanu
nibyo twifuza ko n'abandi Barundi aho tutumvikana ko bagira amahirwe nk'ayo mwebwe mufite yo kudukurikira
yego nuko ndabashimiye cyane rirwema mugire ibihe byiza cyane bajyanenene nahase uwadamukirize cyane
yego ndabasuhuza nawe ugire weekend nziza
yego cyane murakoze cyane
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefoni dufite na Okelo wirwe neza
wirwe
yego namahoro
Na mahoro turakomeye nami na mahoro.
Ee amakuru dufiti uyu munsi kuva mu gihugu cya Uganda na yaye.
Ya amakuru ni meza hano Uganda. Ino weekend bimeze cyane kubera abantu bari gukora ingendo bajya na mugongo.
Mu mutambagiro mutagatifu wo kwibuka ziriya nzira karengane zishwe zizira ukwemera kwazo.
Yego. Umutekano meze neza cyane wa urebye
Nation Power. Okero ugerageza uhagarara ahantu tukumva neza harukuntu urimo gucika.
Telekomikana.
Ndakumva. Uwo mutambagiro ubundi harya naguba itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu.
Itariki 3 z'ukwa gatandatu kuwa mbere nibwo baza gusenga. Ariko abamwe baracyari mu ngendo ndibaza ejo nibwo ingendo za bamwe bagenda baturuka impande n'impande z'igihugu nibwo ziri burangire. Hari umutekano wakajije cyane gambi cya Uganda twashimye cyane kubera kubwa umutekano bakajije cyane, harimo imbaraga zikomeye cyane z'umutekano bageze nubwo bakoresha aviation power.
Ubwo ni ugukoresha ingufu za z'indege za gisirikare.
Yego zirimo cyane. Kuwa mbere umushyitsi mukuru azaba ari prime minister wa Uganda Ruhakana Rugunda. Harimo abaturage benshi bari muri ino region y'amajyaruguru ya Uganda benshi bagiye cyane bihanganye bakora urugendo n'amaguru rw'amaze ukwezi. Bari kandi cyane.
Hanyuma aba bamaritiri bibukwa harya bari bangaye.
Ntago nari bwabashe kuba natembererayo ngo mbashe kuba namenya cyangwa mbashe kuba nakurikirana. Ariko harimo amatora y'abanye n'abandi namenya harimo abitu ba Mukasa. Barimo ariko mu mwaka utaha nanjye ndabasha kuba nakorerayo urugendo.
Bivugwa ko abaho w'Imana bari 2022 bishwe hagati y'umwaka w'1885 n'1887 bazira ukwemera kwabo ubwo bari bamaze kuba abakristu ku ngoma y'uwahoze ari umwami w'Ubugande Mwanga wa kabiri, bakaba barashizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Paulo wa gatandatu.
Yego nibyo nukuri
Andi makuru aho ngaho wifuza kudusangiza usibye iyo ngiyo yabo bamaritiri n'urwo rugendo ruzaba ku itariki ya gatatu?
Napfa ariho icyo nashaka kugarukaho cyabaye hagati y'umupaka wa Rwanda na Uganda. Kuri uno muntu warashwe ariko na nubi impande zombi zikaba zitariza kurikirana ngo zimenye se umuntu yarasiwe narashwe n'abasirikare ba ku boda ya Uganda cyangwa ba Rwanda. By'ukuri Edi Rwema akenshi burya government tuzi ngo ni guardian of people. Ndibaza abanyarwanda bari kurasirwa ku boda ninde uzababazwa cyangwa uri kubarengera. Reba umudamu wari utwite wirukanywe ku boda ya Cyanika akuramo inda apfiraho. Reba undi musore warasiwe Gatuna ejo bundi, nyamara kugeza n'isaha abakuru b'u Rwanda bicara muri za ofisi baracikeze kuri izo ziri kuba, ntawe bazatinya babona reka tubaze iyicwa ry'aba bantu. Bumva ngo hari uhagarariye Green Party mu Rwanda ari mu pariyamenti ya Rwanda Frank Habineza, ese umuntu uhagarariye igikikije ko atari gukurikirana menye bimeze bite? Ese aba bantu bari gupfa bate? Ibidukikije bya mbere ari abantu. Reka ngaruke kuri uno minisitiri Richard Sezibera w'abanyamahanga. Yaravuze ati yaravuze ku mbuga za koranabuhanga yaravuze ngo ni fake news. Ukibaza ni gute yavuga ngo ni fake news nkuru igaragara ko abantu barashwe? Nyamara hano nkibaza ari nk'urugero hariho abantu twagiye tubona ba Rosa Kabuye cyangwa Jenerali Karenzi Karake bafatiwe mu bihugu by'amahanga, icyo gihe u Rwanda rwahagurutse nyabuna muduhe Karenzi wacu n'abanyarwanda barabahagurutse. Turi kubona nk'abantu nk'abaturage bo hasi ba mwana iki reka dutabaze kwa turi kona nta kirengera reka dutabaze imana iraki iturengere ituvuganire kwera ko turi kona nta byisanzwe turi kujya twemba abantu rubanda rugufi.
Okero ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe. Iyo nkuru ni inkuru natwe twakomeje gukurikira kandi tuzakomeza dukurikirana, ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe.
Murakoze girwe mareka soze saba karirimbo Don't Cry Kalaki Dube.
Don't Cry Kalaki Dube, mutagoma niba gafite araza kugacuranga, niba tagafite ubwo tuzagacuranga ubutaha.
Murakoze Voice of America.
Urakoze cyane. Kuri telefone mfite na Inosa wirwe neza.
Eko mwiriwe.
Uri hehe?
Ni gamu kanyosha mu gisekara cha Bujumbura.
Na mahoro.
Eko turashima inana kweli turakomeye.
Eh hey, mukanyosha amakuru mudufite na yahe niki wifuza gusangiza bumva ijwi rya America. Dore ko sina kenshi dusige tubona amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi.
Kome tugite imisi tubona kugurukana bumenyi bavuga yuko hano mu gihugu cyacu yuko idarapo ry'u Burundi ngo cyo bacyarahinduwe bakavuga ngo n'ururimbo ruhayageza igihugu cyacu ko cyo bacya ngo warahinduwe.
Ayo makuru ariko ntabwo ariyo. Ayo makuru ariko ntabwo ariyo.
Kome keshi nyene bavuga yuko ariyo na hariya ku bumwe bika byandiko biri ku bumwe byanditse ko ngo ubumwe ibikorwa amacyambere ngo byarahinduwe ngo handitse ko ngo Imana umwami u Burundi ngo bazobishikiriza ngo tarika imwe yo kwikukira cyo twagire tubaze yuko mutubarize leta yuko kuba bihinduye igituma babihinduye ama basigura abarundi igituma babihinduye n'ico bisunze ngo yuko bizotangura kushigwa mu ngiro itarike imwe yuko ndwe twenje twosaba mugashikira nk'ubutegetsi mukabibaza bakaduha nk'inyisho bakadutomorera igituma buba barabihinduye cyangwa utunenge twaba turimwo.
Inosa, urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nibyo uvuga bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko gusa icyo nakubwira nuko kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko ibyo ngibyo atari byo, ariko niba koko biri mu nzira yo guhindurwa ubwo nabyo tuzagerageza dushaka ukuri kuri ibyo bivugo. Urakoze cyane mukanyosha udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi.
Ego me hariho nakantu nagendaze gatoye muri cha kiganiro tuturuke ariko mbona batatuhamagara cyane sinzi ko ku programa yoba yarahindutse kimwe cyangwa kivuga kwa gatandatu siteri ya gatondo.
Mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma nawe nawe reka musabe ko telefone yawe ayifata hanyuma tuzayihe mugenzi wacu Thomas Kamirindi ubwo azagushaka mu cyumweru gitaha.
Yego muramukoze kandi ndabashimiye cyane kwama mutwitaho kandi mutwiyumvira ko tukama tuganira iminsi yose.
Ni radio yanyu mujye mwisanzura kandi ugire bukeneze.
Yego namwe murakoze none bahetsake.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Lauren ni wiriwe.
Ironiza idwema.
Uri hehe?
Ngahinguzi mu Burundi.
Na mahoro.
Na mahoro turakomeye. Namwe na mahoro.
Ingozi mutwitayeho natwe tubitayeho uyu munsi.
Urakoze cyane.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Bo jewe nakabazo nagomba kubanza. Bo hari ibintu bita bimaze iminsi bivugwa ngo mu Burundi bita ngo Hero Coin Company.
Yitwa gute?
Sinzi yitwa ko Hero Coin Company.
Hero Coin
Company.
Cyangwa Bitcoin.
Za Bitcoin nazo nyine ni nyine. Bavuga yuko ngo zahereye hiyo muri tazini.
Nanjye najyaga mbyumva nkanabisoma.
Nino rero byarashitseyo. Ruba twashaka muze mudutumire ababijijwe.
Ubwo ababijijwe.
Ngo baze batange umuco kuri radio. Ngo banyi nimero za telefone ngo babazamuka batumira hanyuma utabibaza neza tukaronka umuco.
Icyo kibazo urakoze kukitugeza ongira ngo ari nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wigeze kukibaza. Tuzagerageza tubashakire abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, ariko gusa icyo twavuga nuko muri iyi minsi kuvaho bafatiye ibyemezo byo gufunga FM y'ijwi rya Amerika, benshi turabashaka bakanga kutuvugisha. Nubwo gufunga ijwi rya Amerika bitahagaritse ijwi rya Amerika, sinibaza ko byaba impamvu kugira ngo umuyobozi abe yaza kwitangazamakuru kugira ngo asubize ibibazo by'abaturage, cyane cyane abashinzwe gushakira ibisubizo. Tuzagerageza nitubabona ibyo bibazo byawe tuzabibaza. Urakoze cyane Laure.
Yego, birumvikana ko ari ibintu nyine bavuga tudatahura twebye. Ego ngo bavuga ngo dufate nk'ubu kuna amafaranga gura yandi. Fata ufashe nka 10 miliyoni y'amarundi. 10,000 ushaka gura ama Bitcoin. Ubu ngo Bitcoin uyu munsi yigeze ku amafaranga 10. Ufata ngo 10,000 ukagabura na 10 ukacutora Bitcoin 1,000. Urumva rizi nzi dushaka tumenye dusigure twumve ko ari byo.
Kandi biri mu nyungu zanyu gusobanurirwa kugira ngo ejo mutazisanga mwaguye mu gihombo bikabateza ibibazo mu miryango yanyu. Niyo mpamvu dusaba abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka nubwo radijwi rya Amerika mwayifatiye ibyemezo, ariko ntago byakabaye impamvu yo kwanga gusubiza bimwe mu bibazo abaturage bafite cyane cyane kuri radio. Ndagushimiye cyane Lauren. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga kuwa gatandatu n'umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye. Reka dufate na Egide wiriwe neza.
Wiriwe neza Edi.
Uri hehe?
Ndi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
N'amahoro?
N'amahoro nta kibazo.
Yego. Ni iki wifuza kudusangiza uyu munsi kuvaho ngahe Musanze?
Icyo nabasangiza wenda ni ikibazo cy'imirire mibi kikunze guhagaragara cyane. Se wenda ni iki Leta y'u Rwanda yakora kugira imirire mibi icike mu gihugu cyacu? Ikindi ni ikibazo cy'ubushomeri nyine mu rubyiruko. Usanga nyine urubyiruko n'akazi, ugasanga nyine twiriwe tuzerera n'akazi nyine dufite. Iwana Leta y'u Rwanda ifite ari cyo wenda yakora kugira ngo wende urubyiruko rubashe kugira icyo rwakora.
Hanyuma se wari ukomoje kuri icyo kibazo cy'imirire mibi, urakivuga muri rusange cyangwa se aho ngaho ukomoka? Kuko abantu benshi bivuze Musanze ukavuga uburengerazuba bw'igihugu, akenshi ni ahantu hera cyane mufite ibiribwa byinshi. Icyo kibazo namwe muragifite?
Icyo kibazo turagifite nyine. Hari igihe wenda umubyeyi aba afite umwana, ugasanga uwo mwana agaragayeho ikibazo cy'imirire mibi. Bitavuze ko wenda aba yabuze ibyo kujya mu rugo, ahubwo ugasanga umubyeyi we arimo kubimarira ku isoko akabura icyo asiga mu rugo. Ugasanga nyine ya mirire mibi iri kugumya kwiyongera mu bantu nyine n'abantu bakuru. Ugasanga hari abantu bari kugaragaraho ikibazo cy'imirire mibi.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ubwo icyo kibazo tumaze iminsi tunagikoraho ibiganiro, ahanini zimwe mu ngaruka zacyo ni igwingira ry'abana, aho imibare mu Rwanda igaragaza ko abana hafi 38 bagwingiye kubera ikibazo cy'imirire mibi. Turagushimiye cyane rero, nawe icyo kibazo tuzakomeza tukiganireho. Hanyuma nibyo bijyanye n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, nkuko nari nsabye abayobozi b'u Burundi kujya bemera kuvugisha itangazamakuru bagasobanura bimwe mu bibazo abaturage bahura nabyo, ni nabyo dusaba n'abayobozi mu Rwanda iyo tubahamagaye kugira ngo tuganire, bajye bumva ko dukorera rubanda, dukorera abaturage babashaka ibisubizo ku bibazo baba bafite. Urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze. Weekend nziza.
Weekend nziza. Reka dufate akaririmbo kamwe hanyuma tugaruke twakira ibindi bitekerezo. Nindirimbo y'umuhanzi Lucky Dube agira ati Big Boys Don't Cry, cyangwa se abahungu bakuze ntibajya barira. Big Boys Don't Cry ni indirimbo y'umuhanzi Lucky Dube, ni umuhanzi witabye Imana wakomokaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo z'injyana ya reggae. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema nkuko mumaze kubimenyera numunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye kuri telefone dufite Jean de Dieu wiriwe neza
Edi Rwema urawe neza
ndaho uri hehe
ni mu Rwanda ndi mu karere ka Nyamagabe
Jean de Dieu gerageza uhagarara ahantu tugufatisha neza urimo uracika yego ndakumva
kandi mu mfuzo mbubaza nguraho kandi urakomeye
ndakomeye cyane namwe Nyamagabe nuko
nake turakumana kwicyamba rwanze n'abantu z'umutekano wose
cyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
ariko iyo cyenefuza kugwagezaho wenda ngandika ngaruke ku bitekerezo ku makuru mwatugiye mutugezaho mu kimwe cyashize atigeze ari gukinira bakiniye bari baserukiye Burundi ariko bakabikibamanukana bazana mu gihugu cyabo yenyisa birahimba nka fitikumba kabisa yazagomba guhana yari mu Burundi uko bari abantu natwe bari abavandimwe bacu baratubabaje kugira ngo bagende batware imidari ariko kugira ngo gusubira mu gihugu cyabo bigasanga kunyeza ku itangazamakuru sibibana kubera amakuru tumaze iminsi twumva ko mwebwe umurongo wacu wo kuri za Amerika bawufunze ariko nimba hari itangazamakuru byandika nimba byandika wenda sinzi byagombye kuba byandika n'ubuyobozi bw'u Burundi bukabimenya wenda bishobora kuba utabyumva kubera radiyo yacu itabumvikanye
ndibaza ko babizi cyane cyane ko bari baserukiye igihugu
ariko rero ndigwa n'ikintu tubasaba baradutumirira umuntu wo mu Burundi akaba yabisaba ntakubera tugira ukuntu byagenze bambo nimba harabuze amafaranga igihugu gikenwe cyarabuze amafaranga ati n'ubundi bufasha kuko maze iminsi nanjye mbyumva n'abavandimwe b'u Burundi nabo bigaruka ariko nimba cyarakemutse byaba ari byiza ariko abavandimwe bararengaye
birumvikana ubwo natwe tuzakomeza tubigerageze turebe niba koko hari ingaruka bizagira ndagushimiye cyane Jean de Dieu kandi udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho I Nyamagabe
ariko kandi kandi kabaza kamatsiko none ngira ngo mubaze ari gihe nka nimugoroba iyo muri kutugezaho amakuru tukubumvira none ku yindi radiyo ivugira mu hano mu gihugu cyacu ku itaro FM ivugira kuri 93.3 nayo murashaka kuzagira ngo abakunzi bacu na ba radiyo y'u Amerika batige tubahumbira wenda n'abandi babashaka kubafatiza bajya bafashisha kuri radiyo ariko tubumva rimwe na rimwe
uvuze ngo ni Royal FM
ivugira kuri 94.3 tubumviraho nimba mushaka kuzadushyiraho nayo ikajya yumvikana ku 33 gihugu
ibyo nta masezerano dufitanye niyo radio ariko niba koko hari abajya bahatwumvira ubwo tuzabikurikirana twumve uko bimeze iyo ifite icicaro he Kigali
ifite icicaro Kigali bita ku kiziki kuko twarigiye niba nimugoroba bari gete umva amakuru yayo
ubwo turaza kubikurikirana hanyuma tumenye uko bimeze hanyuma tuzabibagezaho ubutaha urakoze cyane Jean de Dieu
Shimu mwana kuri tekinike na nori ya Eugenie. Usuhile kukasikambi ni nago. Tumuzana wana kapari kigana na mwana kwa kisa wa kwa nyuma.
Ugo tuzabi mubaza. Kwa nyuma walu huts.
Mwuzuhulizo.
Sawa sante sana ujire wicheni nzizi.
Tarawa kumechana.
Na atu kwenu uko. Kuri telefoni mfite na Elisa Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe.
Mu majyaruguru mu karere ka Gakenke
ni amahoro
amahoro masa
icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Elisa
Mbere na mbere nk'uko bisanzwe mbanza kubashimira uburyo muduha ijambo tukisanzura nk'uko ikiganiro kitwa ngo murisanga.
Murisanga ni radio yanyu.
Kabisa bose tubashimira umwanya muduha tukavuga ibyo dutekereza, ibitekerezo dutekereza tukabibagezaho ndetse bikagira ngo ku isi hose ku bateze amatwi radio yacu.
Yego.
Bivuge ngo ni umwanya mwiza twishimira.
Urakoze
cyane. Rero ko uno munsi nanjye nkaba nifuje kugira ngo nagezeho uko twiriwe hano iwacu. Uno munsi bari ku isabato tuba twagiye gusenga ko yatura adventiste nk'uko tuba twavuyeyo. Abatagiye gusura baruhutse, nanjye ndimo kumva niruhukiye.
Ni byiza.
Niyo mpamvu ni byiza cyane. Mbere na mbere rero ikintu navuga kuri uno munsi, nishimiye uburyo perezida wacu yagiye ara muri Congo. Aba perezida batatu bakicara bakaganira ku mutekano w'ibihugu byombi kandi bagasinya n'amasezerano. Yani ibintu twishimiye cyane, ahubwo yaba nibura ibihugu byose byegeranye byari byahuriyeyo bikaba byiza ko biganira ku mutekano utagenda neza muri ibihugu byombi nk'u Burundi, Ubugande. Bakicaye tukumva yuko nyine ibyo bihugu biba bitarebana neza kandi atari ibintu bikwiye. Ubundi ntabwo abaturanyi baba bakwiye guturana barebana nabi,
kuko kenshi na kenshi
Ubugande
kuko kenshi na kenshi izo ngaruka zigarukaho n'umuturanyi
cyane. Dore nkuba ejo bundi nibwo twumvaga amakuru ko Ubugande bwafashe umunyekongo bumwita umunyarwanda bakamuhohotera bakamugirira nabi. Ejo bundi nibwo ngo bamushyikirije mu Rwanda narwo rukamushyikiriza Kongo baramugiriye nabi. Ibyo ni ibingaruka wa mugani zigaruka ku muturage bitewe n'umubano mu bihugu biba bifitanye. Twebwe rero nk'abaturage ntabwo ari byo tuba twifuza. Tuba twifuza ko abaperezida batubera bakicara bakaganira ku mutekano w'ibihugu byombi, kuko icyo baba bashinzwe bagomba kureba iterambere ry'umuturage ndetse n'uwo bayoboye ko abaho neza mu mahoro. Rero igikorwa cyabaye twarakishimiye, ariko tukaba twifuza ko ibihugu byombi bikwiye kwicara bikaganira hagati aha ngaha hakabonekamo umutekano urambye, umuturage akajya agenda mu kindi gihugu atikandagira yumva ko afite umutekano usesuye.
Urakoze cyane Elisa, ibyo natwe nibyo twifuriza ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo urujya n'uruza rw'abaturage rukomeze nk'uko bivuze abaturage bajye bajya mu gihugu bifuza batikandagira. Urakoze cyane kandi ukomeze ugire isabato nziza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Niyonkuru wiriwe neza. Uri hehe? Gerageza uzamure ijwi Niyonkuru. Uranyumva? Yego.
Mfite kaso nifuza kubaza. Ejo Gireza ni yatangaje ko azegura ku mirimo ye ya minisitiri w'intebe ku itariki 7 z'uku kwezi.
Yego.
Mfite atanga ngo nuko atashoboye gukura igihugu cye mu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Ibibazo byose Ubwongereza birarangiye kuri ubu, ntabwo kikivuye muri uriya muryango w'ibihugu by'i Buraya, cyangwa se impamvu batanga kunanirwa kwe ni uko atashoboye gukura igihugu cye ku itariki yari yarateganyije 29 ukwezi kwa gatatu. Akabazo ka kabiri nkibaza ndetse niba igihugu kizava muri uriya muryango harabayeho gusa kubisubika no kubisubiza inyuma, kibaza ndetse uranyumva?
Ndakumva.
Kubera iki yakumva ko yakwegura kandi iki gihugu nanone kikiri mu mugambi, kuko twazumvaga mu kwa cumi gutaha igihugu kizava muri uyu muryango uri gusura akanyuma, nkibaza ndetse kuri yakwegura kwe yabikoze ku bushake cyangwa hari abandi bantu bamwokeje igitugu zatumye nyine yumva ko bamutesheje umutwe nyine yumva ko ari ngombwa ko agomba kwegura. Ibyo bibazo nifuza ko nabisobanurira cyane. Hedi Rwema, murakoze.
Urakoze nubwo ntari umuhanga mu bijyanye na politike y'Ubwongereza gusa icyo ntekereza nuko icyemezo cya Theresa May cyo kwegura ahanini agishingira ko hari amwe mu masezerano cyangwa se uburyo Ubwongereza bwifuzaga ko bwava mu muryango w'ibihugu by'Uburayi hari ibyo bemeranijweho mu bijyanye haba no gukomeza umubano n'ibyo bihugu cyangwa se ubuhahirane n'ibyo bihugu ku buryo byatuma Ubwongereza budahomba cyane buramutse buvuye muri urwo muryango, ariko hakaba n'abandi babibona ukundi. Rero ntiyashoboye kumvikanisha izo mpande zombi ziri mu butegetsi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu ishyaka rye bwite, hari benshi batabona ibintu kimwe, bityo asanga atakomeza gukora akazi mu gihe adafite ubwiganze cyangwa se abantu bose kubona ibintu kimwe, bigatuma ahitamo kubakuyemo ake karenge hanyuma akabiharira undi. Naho ubundi bijyanye na Brexit cyangwa se kuva k'Ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ni icyemezo cyatowe n'abaturage, ubwo baramutse batifuza ko icyo gihugu cyangwa se babona bidashoboka bazongera bahamagaze indi referendum cyangwa kamaramaka kugira ngo abaturage bongere bagire icyo bavuga ku bijyanye n'Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ariko ubwo ngubwo icyo cyemezo kizafatwa na minisitiri w'intebe wundi uzaza asimbuye Theresa May, wenda we ashobora kumvikanisha cyangwa se kumvikana n'abanyapolitike bose bari mu nteko ishinga amategeko ya Amerika y'Ubwongereza ku buryo bagira amasezerano bahuriraho atuma Ubwongereza busohoka neza muri mu muryango w'ibihugu by'Uburayi nta ngaruka nyinshi mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubuhahirane, mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abaturage b'Abongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ku buryo byagira inyungu yaba umuryango w'Uburayi cyangwa se Ubwongereza. Aho ngaho niho hari ipfundo ry'ikibazo byatumye Theresa May yavuga ngo nananiwe nta kindi ngishobora gukora ahitamo gusezera. Ni uko ngerageje kubigusobanurira, ubutaha tuzabashakira umusesenguzi kugira ngo ashimange cyangwa se yongereho ku byo ntashoboye gusobanura. Urakoze cyane aho ngaho muri Kivu y'Epfo.
Akanyuma kamwe nyine mu bikurikiranira hafi ko nanone mubona ko yabikoze ku bushake bwe cyangwa hari abamwokeje igitutu mu gukora.
Buriya muri demokarasi cyangwa se muri politike cyane cyane abantu bemera demokarasi, iyo ufite gahunda wifuza kugeraho ariko ugasanga utazabasha kuyigeraho kuko udafite amajwi cyangwa se abagushyigikiye bahagije kugira ngo icyo wifuza ukigereho, icyo gihe icyo ukora ukurama kawe karenge ukareka abandi nabo bakagerageza. Ni ukuvuga ko ntabwo yakaba yifuza kwegura, ariko ibyo yasezeranije abaturage ubwo yajyaga kuri uwo mwanya ntabwo yashoboye kubigeraho, bityo ahitamo kuvamo. Urakoze cyane nawe ugire weekend nziza aho ngaho muri Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukanya turagaruka dusoza ikiganiro muri sana. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Inshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro muri sanga cyanone. Tubashimire kubwo ibitekerezo mwatanze, dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo Ntacyo Dupfa cyangwa se Twapfaga Iki ya Clarisse Karasira.